نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تقبلي ذات تفسيرات يا سورة القارعة. تنشدك ما أيوكنا أنا يمبيوم. ndipo munthawi ino tiyamba kukambirana za tafsir imene ya sura imeneyi kuyambira pa aya number 5 aya yachisanu imeneyi kunena kuti ba'da a'udhu billahi minashaitanir rajim wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Haya imeneyi tu Allah subhanahu wa ta'ala akutuza ndikuti dziwitsa zamene tsiku la kiyama nthaka idzakhalire komanso mapiliso mmene atadzakhalire. Nge Allah subhanahu wa ta'ala mwaya imene itu akutuza kuti ndipo mapili adzakhala ngati ubweye wa nyama omwe wamwazikana. Pakadali pano tikati tione mapili tipeza kuti ayima molimba ndipo palibe chilichonse chingakwanitse kuwasuntha mapiliwo. Komano pa tsiku limeneli kutanthauza kuti pa tsiku la kiyama pamene mapili adzanyenyedwe ndipo adzawuluzika nabalalikana ndipo adzakhala kuwuluzika ngati ubweya wothunthulidwa ku nyama. Mmenemo ndimene mapili amenewo atadzakhalire. Tsopano ndi Allah subhanahu wa ta'ala akutitengerano pa kiyama, pa bwalo lino la kiyama lenileni pamene tidzayime, pamene wina aliyense adzakhale ali pamenepo kuyambira pa Nabi Adamu alayhi salam kukafikana pana pa umma womalizira wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kutuzeza kusonkhana kwa anthu amenewa onse, mitundu yonse, mafuko onse, mauma wonse amene anabwera mbuyomu kuphatikizapo munthu yemwe atazamalizira kubadwa akadzayima pamalo amene wawo. Chimene chidzachitike kwenikweni ndichani, akuti fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishati radhiya. Allah subhanahu wa ta'ala atuza kutifotokozera kuti pa tsiku limeneli munthu amene muyeso wa ntchito zabwino, munthu amene muyeso wa ntchito zake zabwino udzalemere, sizati mbali inayi zabwino zake, zoyipa zake, sambi zake zizapepuka, ndiye kuti munthu ameneyo adzakhala osangalala pa tsikuli. Sizati chimwemwe chizakhala kwa munthu uyu amene zintchito zake zizalemedwe, skelo yake izalemere ndi zintchito zake zabwino. Ndiye pa tsiku la kiyama ntchito zabwino ndizo ipo zidzayesedwa mmasikelo. Ndiye kuchokera mmavesi oshuluka ndi mahadith tikumvetsedwa kuti kuyesedwa kwa ntchito kudzachitika maulendo okwana awiri pa tsiku limeneli. Ndiye kuyesa koyamba kudzakhala koyesa imani, chikhulupiriro chathu, dini yathu kwa amene anali ndi imani. Senzo kuti Allah subhanahu wa ta'ala azayika maiso adzawafusa awo amene anali ndi imani. Ndiye mukuyesa kumeneku kudzasiyanitsa pakati pa anthu okhulupirira ndi makafiri. Kuyesa kwachiwiri kudzakhala kusiyanitsa pakati pa ntchito zabwino ndi zoyipa za asilamu okha. Asilamu okha zintchito zawo zoyipa ndi zabwino zizayikidwa pasikelo. Ndiye musura imeneyi kuyeza komukwatchulidwa aku ndizachidziwikira kuti kukuyimira kuyesa koyambirira kuja. Kuyesa kwa msilamu aliyense sikelo yake idzakhale yolemera. Kuyesa kwa msilamu wina aliyense pamene msilamu wina aliyense sikelo yake idzakhala yolemera, posatengera za zintchito zina. Pamene sikelo ya makafiri idzakhala yopepuka, ifasinanga ntchito zawo zidzakhala zoyipa. Anali kunja kwa dini oredi, anali kunja kwa dini, sanali mu chisilamu iyani. Ndiye kuchokera mahadith pali zina mwa ntchito zabwino zomwe zachulidwa zimene zizapangisa kuti sikelo ya ntchito zabwino idzakhale yolemera kwambiri pa tsiku la kiyama. Ndiye tingokambira nako zina mwa ntchito zimenezi mamaka zisanu ndi zimene titakambirane mu gawo limeneli mu kukambirana kwathu kumene kuko. Ndiye ntchito yoyambirira ndiye ndikugwira ntchito iliyonse ndi niya yabwino, ikhlas, ndi chitsimikizo choyeretsa mtima, ikhlas. Ngati ungagwire ntchitoyo moyeretsa mtima, soiza kuti ngati ungagwire ndi ikhlas ntchito yabwinoyo kaya ndi kuswalika upereka swadaka kena kali kosekwa, ndi kuti kumapangisa ntchitoyo kukhala yabwino ndi yapamwamba. Mmene tingayeretsere maniyeti athu, mzitsimikizo zathu pa ntchito zathu, ndi mmenenso ntchito zathu zidzalemerere kwambiri pa pasikelo za nchito zatu ndiponso tizapeza malipilo oshuluka pa tsiku la kiyama. Shashi choyamba chinali chimenechi. Chachiwili nchito yachiwili kugwira nchito potsatira masunna. Potsatira masunna a mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Kukongola ndi ubwino wa nchito zimene zingapangitse kubweletsa kulemera pasikelo ya nchito zabwino ndiponso izapangitsa kupeza malipilo apamwamba. Si nchito zochuluka zimene zingapangitse kamuna zimene zizapangitse kuti sikelo yanu izalemele. Si choncho ya. Ngati nchito yikuchitika potsatira nchito ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene timawacha kuti masunna ndiye kuti munthu uzapeza kukongola kwa nchito komanso bwino wake pa tsiku la chiwaluzi. Ndipo nchito ya chiwili ndiye kukhala chete osema yankhula zopanda pake. Nchitidwe wokha. Nchitidwe wokhala chotelewu. Mama ka nchitidwe wokhala chetewu. Kukhala chete kuku. Usa yankula ngati sipa kufuni kila kutelo. Ngiyote, pamasupa Allah, kusayankula ukala sheteko. Pamasupa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma welengido pakati panchito. Zabu ino zimene zika pangisa utisikelo, higale mele patiku leshi weluso. Ndipo nchito ya shinai ndiye kukala ndi makalido abu ino, akhlaki. Kwa chitila mtulemu ndi kumaone tsela makalido abwino pakati pawo ndi chinthu chimodzi chimene chili chofunikira kwambiri komanso chizalemeresa sikelo ya ntchito zabwino pa tsiku la kiyama. Ndipo ntchito ya namba 5 ndiye ndi kuwelenga mau awo kushulukitsa kuwelenga kalima tayiba mau ajaona kuti la ilaha illallah. Musimbidwa mu hadithi kuti kuwelenga welenga mau amenewa kudzapangisa kuti sikelo izalemele kwambiri pa tsiku la kiyama. Komano ngati munga wanene mau amenewa moyeletsa ntima senza kuti kwapanga ndi ikhlas uchekela basi pa ntima upanga ndi upanga niya upanga kutsimikiza kuti iwe ukupanga chinthu chokwachula maina ukwachula mau amenewawa mofuna kumusangalatsa Allah subhanahu wa taala kumutamanda Allah subhanahu wa taala. Ndiye zimenezi ndi ntchito zapa mwamba kwambiri zimene wina aliyense wokhulupirira ayenera kuzichita chifukwa zisabweletsa zabwino mukaundula watu wanchito zabwino ndiponso zisapangisa kuti masikelo athu azalemele ndi nchito zabwino pa tsiku la chiweruzo. Ndiye ndi chimodzimodzinso munthu wokhulupirira akuyenera kudzitalikira nchito zimene zingapangitse kuti nchito zathu zabwino zidzapepuke pa sikelo pa tsiku limeneli pa tsiku la kiyama.